ngibincela ubolele ngikhohliwe ukucharge phone ngakutshela misangeke phinde kwenzeke. Baby, ngicela ubolele, let's baby happy, sashaya netakila ngakutshela misangeke phinde kwenzeke.
Sangamina ngisiba